CK Music promos that ultimate vibe music.
Mr. Arrows in the building.
Mr. HB, I want for 7.
If we had it, I'm going to watch you, Kaipe. No, I put a robe, Kaikurike. Kuno, one, seven, when you are the Puma. You must get me time, Taiwa. Life is for Jose Amazamba. Get it for Tosho Kupanda. We don't want to go and die with Ishi. You will find a better to run my shop. Kukuro my shop.
Oh, Matina.
Taturo my shop.
Asina cha.
Kukuro my shop.
Shilomba, elo shpambuka kose komba. Uku kembuka tenomba. Uku pondo ni pachuma ni nekomanda. Life ya kagai kukuchuka guchuka. Fule wapusha mabine bine fule vya gusta. Kano wa shibata wa puska puska. Life ya kagai ya wa fule vya gushpa. Songa ya kosa life fule vya gusuke. Ngolu wabu nangani kukewa kubolo butuke. Turia shatala lano shitka pokufa futka. Kapaka mwano sechi konga pokushpa.
Ifu ya alirira ngore fachu karife. Ngo hapura robe kaikurike. Kuno wansefe ipari alipuma. Yama fiasi ni tai mataiwa. Life is for Jose Amazamba. Tieti fetosho kupanda. Wira wata wata iwe nishi. Yulifaira feta turo maisha. Kukuro maisha. Taturo maisha. Kukuro maisha. Taturo maisha.
Sanga Selemani Palo Saga Biggie Mwana Wane Ela Baktua Boss Prince Mainin Ela Low Mina Commander Konkili Mwape The Box Look Nice Book Book Baza Nation Copa Copa I got you. Tim Teddy Kazen Tim Snatcher Commander Doka Boy De Mazamba Mane Mane Ela ABN